sidii waxaa dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo gaaray qaybtii koobaad ee ciidamada ka tirsan militariga dalka Kenya oo ka mid noqonaya ciidamada nabad ilaalinta ee dalalka Afrika ay qaar u diraan dalkaasi ku yaala dhinaca bartamaha qaaradda Afrika. Arrintan ayaa si aad ah looga hadal hayaa dalka Kenya. Haddaba muxuu ka dhigan yahay go'aanka ay dowladda Kenya ciidamo ugu dirtay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa wariyaha VOA ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed waxa uu weydiiyey Axmed Maxamed Mooge oo ah aqoonyahan ku sugan magaalada Nairobi kana faallooda arrimaha gobolka Geeska Afrika.
ciidamada loo diray dalka Congo ee u dirtay dowladda Kenya waa 900 oo military ah, kana kooban ciidamada loo yaqaan Kenyan Defence Forces. Maalintii Sabtida ee subaxdii waxay ka degeen garoonka Goma Airport, waxayna ku biireen peacekeeping mission. Amni sugayaal horaanba u joogay dowladda Congo oo khaasatan ka amniga sugahayay gobolka loo yaqaan North Kivu, waqooyiga Kivu. Haddana waxay ku sugan yihiin Goma, waa saas. Waxayna ka ahmiyadda ay u adeen xagga waxay tahay inay kala shaqeeyaan dowladda Congo iyo ciidamadeeda militariga ah in ay disarmament iyo hubdhigid ku sameeyaan rebel group-ka ee waddanka amnigiisa carqaladeeyay oo loo yaqaano March 23 group.
Marka go'aankan ma Kenya ayaa si qaadatay, mise waa go'aan midowga Afrika ayaa ciidamada ugu dirayaan DRC?
East African Community Bloc baa jiro. Go'aankan Kenya waxaa la qaatay East African Community, madaxweynaheeda orderka bixiyey, baarlamaanka waddankana waa ansixiyey oo waa ku waafaqay. Marka waa arrin lagala ogaa Kenya haddii danba ugu jirto inay ka qayb qaadato peacekeeping noocan oo kale ah, danba ugu jirto hegemony ahaan, mise madax East African Community ahaan bay waqti garanaysaa. Marka way soo saaraysaa runtii, dan weyn baa ugu jirta xag magac ahaan iyo xag maqaam ahaanba.
Marka ma go'aan uu madaxweyne Ruto uu qaatay oo ciidamadan uu DRC ugu direyba, mise dowladdii hore ay ka horreysay ayaa hawshan soo waday oo isaga hadda wuu sii dhamaystiray?
Dowladdii hore go'aan ay qaadatay maahan, go'aankan waxaa qaatay President William Ruto baa qaatay. Baarlamaankana runtii uu ka falanqooday uuna ansixiyey. Saan ognahay isbuucan hadda ku soo socdo waxaa gowadanka Congo tegi doono madaxweynihii hore Uhuru Kenyatta, oo la fadhiisan doono madaxweynaha dowladda Congo, kana hadli doono arrimaha amniga iyo regionka wax ku saabsan. Isbuucan sidoo kale waxaa joogay madaxweynaha Angola oo la kulmay madax dowladda Kigali ee looga amriyo dabool Kagame la kulmay. Sidoo kale wuxuu kala hadlayay arrimaha M23 iyo Congo ku saabsan. Marka arrinkan waa arrin hadda runtii Kenya ay go'aankeeda gaartay, laakiin horaantii hore Congo hadda kumaysan jirinba East African Community. Dabayaaqadii markii uu hayay xilka Uhuru Kenyatta bay kusoo dirtay East African Community, dowladdii Uhuru Kenyattana kusoo dirtay. Marka way ku cusubtay East African Community, waa dowladdii u dambeysay kusoo biirta.
Marka maxaa xilligan kusoo beegay in Kenya ciidamo u dirto Congo?
Waxaa kusoo beegay, waan soo oran karaa, M23 isbuucyadii iyo bilihii lasoo dhaafay waxay ka bilowday dagaal taagan joogto ah waqooyiga Kivu bay ka bilowday. Waxayna sheegasho ka wadaan in M23-dan runtii horta waa rebel group ka kooban qowmiyadda loo yaqaano Tutsiga. Tutsigana waa qowmiyaddan ku dhashay madaxweynaha dalka Rwanda, Paul Kagame. Marka Tutsiyiinta mar walba waxay cadow u arkaan Hutiga, kuwan Hutiga loo yaqaano. Marka waxay horantii hore agreementiga la galay 2009 March 23-ga, magacooda meesha ka imaanayo waa M23 March 23, yaa waxay ku salaysnayd in integration lagu sameeyo oo ciidanka dalka lagu daro oo qayb ay ka noqdaan waddanka. Oo marka tiiba meesha ka baxday ayaga, marka waxay arkaan in betrayal lagu sameeyey oo qabiilka kale oo mucaaradka ku ahayaga inay waddanka iyo militariga iyo wixii 1994 ka dhacay Rwanda mid lamid ay ku dhici doonto oo qabiilkan Tutsiga la baabi'in doono, wax noocaas kale arkaan. Marka kacaanka ay sameynayaan M23 darteed iyo dagaalka baahan ay ku qaadeen peacekeeping missionka UN u joogay Congo iyo militariga dowladda Congo dagaalkii ku qaadeen, baa waxaa ka caawinaysa dowladdani Kenya militarigeeda si rebel group-ka loo mareeyo.
hore ciidamo kale oo nabad ilaalin ah ma u joogeen
runtii waxa waqti waxa soo martay wadanka ay joogeen 900 ee waxan ka wada 22,000 oo ciidan peacekeeping mission united nations ay lahayd haddan kula hadlayo dawladaha adduunka ugu qowd weyn ciidamadooda joogo ee waxa xusid mudan inay congo tahay in dawlad aan ku ah mineralska in uraniumka goldka diamondka iyo waxyaalo far badan ku ah marka global powers ka dhan adduunyada dadka ugu superpowerada dhan baa ayaa joogo oo kula xarama military ee peacekeeping mission aanu joogo ee inta hadda tagtay Kenya marka loo barbardhigo wixii joogay Kenya waxay noqonay irbad bad lagu dhexjiray marka ee horantii intii joogtay na wax saas commission qabanin runtii marka kulan Kenya ku dhacay ayaa joogay marka si diiri doonaan
shacabka Congo sida ay u arkaan ciidamadan nabad ilaalinta ee Kenya ay u dirtay Congo
shacabka Congoleeska runtii way ku soo daaleen ciidamada la diray hadda Kenya waxay sheegtay in 6 bilood gudahood ay shaqada amniga meesha u joogto ay kusoo dhaafteen doonto sida ii muuqata anigana waxaan arkaa 6 bilood baa sheegay 6 sano inay kusoo afjarmi doonin